lanciaron Carenaro Republic. Buddha Boss. I know you miss me. I miss you too.
It's the kids, baby.
They call me Batman, Kansela, Janjaro. Nasimama juu ya biti leki kangaro. Kitambo kwenye game usinipime ero. Kizingua na kufua siku tupi sero. Yo, nimelelewa na matabu shata. My big papa, hoodies I'm a gangster. Kama ni waki siso gay hapa. Ni disaster, si roll na my hater. No kini kuta kwenye politics. Take care cause I know what about this. Yeah, na rise to the top Mr. Chicks. Mindo luda peke ambaye sina Chris. Eh, change your flow, pack a melodies. Now I change my MCs, bill apologies. Washa potea kwenye strategies. Buddha boss, need to back you kwenye memories. Yes, sionekani kama Terminator. The counselor, need to Mr. Capoeira. Full time na my bank teller. Nasabi hella, domana na you feel better. Usishangae ni kitu legendary. Naza kuchana kabla hata kwenda secondary. Vesini nga hii ni stationary. Machupa ya kumwaga yes internationally. Kama tupaki iza rakati lazima utaka. Ki arakati meta yakati sasi ndo bala. Bombo klati miadarati wata kushaga. Nikiwa mdogo sana nilisha kuwa superstar. Tete madi poku niweka juu. Tulivo towa anajua mambo kawa full. Oi oi mzuka kama Saigon. Leo natema sumo kali kama Python.
It touches on the mix.